Yes, gang.
Man, Sunny Selector.
Every day you do not shake up to be a go. If you drop his end, they will say that you go. Don't look at me when they will every day you go. Mama, you need to be done with your go.
Every day tuna shinda studio. Hili traki zende kwenye radio. Toto kari wade kwenye video. Mara yoni tumetoka jando. Weni bamba kwezi, weni bamba kwezi. Weni bamba kwezi biti kala lion. Weni bamba kwezi, weni bamba kwezi. Weni bamba kwezi biti kala lion.
Shishi ndo shishi watina shishi. Chabaji kuwa shishi wabishi. Ibilishi akija na mpigia matishi. Kama kunyata nyata shonela ishi. Shimeji mix na toto akari kama kina amina. Kumando kipensi songo kichwani wala sirasina. Nipe mishe pate jina. Kupate vibe studio ready video mpate jina. Badman killer. Shut up! Hata unifate na mapira. Boss jira, mwana Godzilla. Shut up! Una chate ya fira unikamata chinja dova sada come and run this down.
Yes gang.
Fronti line nyuma na mabango. Wow ni tunapita kakando. Tunasafisha njia usipozingatia. Wanana kuvamia kisha wanakupangilia. Gino ilala JMK nyumbani huko kote sina bale. Dele wana no na Insta Facebook radio video. Jina utala wizi chata. Chata kana chata. PD boy chata. Frank Martin chata. Party person chata. Pam dapa chata. Abi daddy chata. Popo ninja chata. Nasa ndosi chata. Kim selector chata. Mtafiri shabani chata. Ivan chata. Ali give chata. Kipumbara chata. Nangote na chata. PDQ chata. Mamu Jason chata. Don Paul chata. Brighton selector chata. Lendumina chata. Bongongo records chata. B hits chata. Chonga records chata. MJ chata. Mapako cheesy chata. Cheese and ready chata. Manekene chata. Luffy chata. Madj chata. Tanzania chata.
Yo. Mason selector. Yo. On the beat. Shishi baby, shishi Trump.
We move China, China, okay, China, China.
Every day tunashinda studio. Hili track izende kwenye radio. Toto kari waje kwenye video. Mala yoni tumetoka jando. Weni bamba kwezi, weni bamba kwezi. Weni bamba kwezi biche kwa la layo. Weni bamba kwezi, weni bamba kwezi.
Yeah, yes, gang, Badman, original sniper, rude boy, virus killer. Yo, don't call it yo, Intergete, Ruben Chata, Cisco V Chata, Director Eddie Chata, Joseph Chata, Amba Lulu Chata, Najo Getty Chata, Wema Sepetu Chata. Lolo chata, Vera Sindika chata, Muna Love chata, Wakina Mama chata, na wazee chata, watoto chata, na vijana chata, Sholo Mamba chata, Majizi Bati chata.